wali olunaku lumu basanga omwana ono ng'alunda wali bamugobayo n'embundu tivwa wano mutakala netwalugula ttaka lya Lubeni twalugula bwawo genda olunde tukuwadde ennaku bbiri ente ezo zitwale nebajja wano nembabuuza neŋŋamba ente nzitwalewa bw'oba muzitwala mutwale nze nzitwalewa nlundira wano mutakala bagenda n'embundu omwana yajja wano ng'adduka